Gavumenti era alise bannayuganda nti beesibe banywere ebbeeyi y'amafuta yakulinnya mu mwezi ogujja ogwokutaano, wabula n'erabula abatandise okugakweka ne bapaaza bbeeyi yaago. Bino bijjidde mu kiseera ng'abantu bangi bakaaba olw'ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye ku masundiro agawerako, na ku masundiro agamu amafuta gagwereddeyo ddala, ate nga walala liita etundibwa wakati w'15 n'ennusu wakati w'15 mu 4 n'ennusu kakaaga, ate nga n'agamu ennaku ezimu gaggalirawo ddala olw'amafuta okuggwayo. Mu bitundu ebyesudde Kampala, liita y'amafuta eri wakati wa nnusu 8-9. Minisita by'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka Ruth Nankabirwa Ssentamu asinzidde mu nnyonyo mu kwogerako ne bannamawulire, n'ategeeza nti mu mwezi ogw'okutaano basuubira ebbeeyi y'amafuta okwekanama, nga kino kiva ku nkyukakyuka ku katale k'ensi yonna.
Okutandika ne mwezi ogw'okutaano, ebyokulinnyisa crude, ebyokulinnyisa refining fees era bigenda kulinnyisa ebbeeyi y'amafuta mu nsi yonna. Kati ate ffe tetusobola kutunda bbeeyi ya wansi kubanga munaasasula mutya emisaala? Ffe tunaakola tutya enguudo? Ng'ate ssente zino tuzeetaaga. So okutandika ne Mei, yuno kwegenda kuguza abatunda amafuta ku muwendo ogwo ogunaabeerako.
Minisita Nankabirwa Ssentamu ategeezezza nti Uganda erina amafuta agamala mu materekero gaayo, wabula nti waliwo amasundiro agakweka amafuta ne galyoka gapaaza ebbeeyi, n'alabula nti ab'engeri eyo gavumenti etandise okubakolako ebikwekweto era omukono ogw'ekyuma gwa kukola.
Kumpi katugambe nti emyezi ebiri nga tuli bulungi, n'olwekyo bannayuganda bakimanye nti amafuta gano okuteekawo ebbula lyago kati n'otuka petitions out of stock, aiza omuntu yagatunze dda ku ssente n'afuna kiralu oba agakwese geyongera okubula. Ebyo byonna byetuzudde ebigenda mu maaso nga bimenya mateeka, tugenda kukolagana ne poliisi twongereza violence.
Embeera n'ejjidde mu kiseera nga abagoba b'ebidduka naddala bbaasi ne takisi ezifuluma ku ngendo empanvu ezifuluma ekibuga Kampala batandise okwongeza ebisale by'entambula, ng'abagamba nti ebbeeyi y'amafuta yeebizadde. Kitegere ekisenti engu engende ezimu zongezeddwako shilingi 15, endala 1,000, n'endala 2,500 nga byonna biva ku bbeeyi y'amafuta. Solomon Nsimire akulira ekibiina ekitaba bannyini bbaasi mu Uganda ekya Uganda Bus Owners Association agambye nti basazeewo okwongeza ebisale by'entambula olw'okusoberwako webatubiddemu.
Tandikidde okubanga oli bw'abazze yeebuuzabuuza ku ssente ziri mmeka, naye nga kyo kino kitandikiddewo, n'abantu bonna batuwagire mu kintu kino tusobolenga kusigala nga tubaweereza.